waxaan ku helay maxamed xaashi dhanac daahi oo mar labaad ku laabtay maantada la yidhaahdo magaceeda colka waraf ma lagu dayay oo soo baxday bishii janaayo 1980-kii wuxuu yidhi dood wali tixraaceed dhaad waliba taagtii guddo wali yagleelkeed taba waliba daaqeed damiir wali canaantii dawan waliba yeeddii bacar wali hulaaqeed deelaydu waa shaxe ninba waa hoggu dego digdhi faraskii doolaad mar labaad haddanani majaraha usiidaa mar labaad haddanani adraawo ku soo durug malmal iyo dabqaad hoo ila didi abeesyada dibka naaxa laba kacay ama diraadiraaluhu yuu inoo dardaar werin dumbuqay nashiish kale duumayna weligii dad hadduu istooydana dan yar baa sokeeya leh dugsigeenna weyaga dhibkaan daaray waa kaa dalka iyo jabuutiba ragga iga dambeeyaa hadba dogob ha saaree colka waraf ma lagu dayay daji oo rogaal celi dulmar weeye ee garo kadankii duqeedii lagu yidhi rag baa dilay ee aan madiidada garan duurxulkeedee taqse loo dumaalee dadabkiiyo arooskii iyadoo dabaaldega ninkay duugtay soo galay ma inay dissooxdo shaamirheer diyowdaan waxaan uga dan leeyahay cirka waxaan uga dan leeyahay cirka danab ka soo dhacay dabka fiday kamuu iman digaa hoos ka noolayd degdeg iyo hubsiinana mid kastaaba duugeed afartaa dheh deeley daji oo rogaal celi gabal dumay habeennimo dayixii cadceeddii inuu dameeyey moodee carshigeedii degayee isagoon digniin qabin kolku waagu daalacay silaada loo diray ma inuu dubaayo hadba dacisu qaadaa bara waa dambaysaa durba fadalku waa maxay nin muraayaddaa waday foolxuma istiidsiin kuma doorin karayee ma inuu dilaacaa dhufda hadalku meel lehe dusha booqta laga dhayo aan mirirka loo degin dawadeeda lama helo darbadii qabiilkiiyo hadduu doogtay nabarkii gacantii wax duugtaay ban baad u baahnay afartaa dheh deeley dadki oo rogaal celi maska xuub dilaacsaday dabarkiiyo mareegtii dar ilaahay uma furan goortuu ristaaqee dibruu maqaarkiiyo ka dallacay hubeysii waa diluc ujeeda leh war jiraa dareenkii dayaray waxgaradkaa intaa tahay darkaa waran ee layska dawdego darxumada ku noolow anna aan dagaalamo afartaa dhadeeley daji oo rogaal celi xididada dawaafkaa ee hoos u daadegay dhulka uma dalxiis tegin dantoodaa fogayso digarogashadoodii didibkay qasdeenoo dardar iyo awood bay gebiyada ku dumiyeen buuraha ku dubiyeen waa diluc ujeeda leh dhaganay qabiilkiiyo kala firinku dayriyo derbi adag hadduu yahay kuu diiday socodkii intaad duluglahaa tahay dabatada ku nooshahay waa daabac kugu yaal hala daaya iyo hees duco iyo habaar iyo amar dawla kuma baxo inta ciiddu diin tahay dib u raac tusaalaha intay ciiddu diin tahay dhaqaaluhu daleeliyaa dadna kale satroon yahay weligaaba duuduub dusha ubax ka saar saar daqar waa halkiisii halkaa ayuu gaariyana ku soo gabagabeeyey.